ça, voilà, comme ça, voilà, 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 ouais, comme ça. Moi j'adore ton ça, viens bouger avec moi. On roule au petit matin, ouais, je suis ton roi.
Nishakupata, nishakupata, tunajikata.
Nishida kashindwa shetani, kidole shaweka kidani, makeke zaidi zedani, arusi naita nyumbani. Sinapo, mama hanapo, hebo tumetoka tumekula kiapo. Misisi hapo, mizizi hapo, ndoa vile tamu kamulize jinako.
Ushanipata, nishakupata, tunajikata.
No, tule monde mpaka kuche. Mo, mo vyombo tura uke. Alisha nipakiza go swizz on her. Kiss me, tease me, or please on her. Easy, sa easy na cheese on her. Mafeke chenaya tulize na. Kama tia njia, kama tia nia. Hapa na kazia, ninacho kwambia.
Usha nipata, nisha kupata, tunajikata. Ulishabadilika mchezo toka uliponibamba. Usije choma picha uko na mwamba kaa kijanja. Visa visa minomo, mashabisha vinono. Hatufiki kikomo, batarefu shinda reli ya kati. Batarefu shinda reli ya kati.
Serebuka, serebuka, serebuka. Tule mwone.